Burapre.com.
Vani
wamemchokoza mada
wafina atuonekane kama mlango wa boda boda awambie ngoma nipona mada babalesh ona na 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 na
baja ghetto
sina promise wala miadi nae
baja ghetto
ona na 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 sijapanga ta kuona na nae
baja ghetto
ona na 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 na
baja ghetto
sina promise wala miadi nae
baja ghetto
ona na 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 sijapanga ta kuona na nae
baja ghetto
kataka kunipa mambo kasema tanipa mambo hujamani nipe mambo mambo nipe mambo
mambo
nipe mambo dada nipe mambo
mambo
nipe mambo mambo nipe mambo
mambo
nipe mambo dada nipe mambo
mambo
toba baba les jangwa dere kitambo mpaka namba dino jitababa wa kambo wana boza nguza ngambo adifanya mvurugaji mambo akili yapo mbipia playboy wameukatikia goma langu la usela kabisa ndo amekuja kunimbia akili yapo mbipia playboy wameukatikia goma langu la usela kabisa ndo amekuja kunimbia kama wezi nisemesha nuna tunakona ka kama wezi nisemesha nuna tunakona ka kwamba Mungu yupo na wafina
Komorea
inataka uwe mare na misa kina choni tona
Adonai na mlusha njibu zangwa nasipenda sana asa ile ya pusha tona penda kuimba na ipenda pusha
washa
naona na paga pusha
washa
kenja njini sawa luma kataka kunipa mambo haya twende nipe mambo mambo nipe mambo nipe mambo mambo nipe mambo nipe mambo dada nipe mambo nipe mambo kwani nipe mambo nipe mambo nipe mambo nipe mambo nipe mambo toba 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 wanangu wa Washington wanangu wa Foscari
hapo
wanangu wa Pentagon wapima jokeli
apo chacha
wanangu wa Pakistani mwite sadari
apo chacha
wanangu wa Gaddafi ndo tunaga mburi
apo chacha
nimepita na uli asira nimewaona masera sala sana na boma watariruka iligoma wanangu baba Imran siku chinji na baba Ivan
baba Ivan
wanangu b-boy Dausa wa boy, waze wa moshi nusu wapi country boy,
country boy.
No mada mada case ibiti ya mada buwana Mjerumani wa sara sara leo na kutanya chifira baba neshi chama chama
yeah you get what I'm making produce a murder exciting hilarious